My name is Collins.
And my name is Nasieku.
Na kami virksho. Ama washo.
Kada moro na shayo, kususke. Now tomorrow, kesho Saturday, kesho. Tuko na sherehe kubwa. Tuko na sherehe kubwa.
Tuko pale Anka address. Nasieku and I, tuko Anka address. And be only a few people when you wanna penda share. From 6 PM paka che and address kuni makuwa kamote to go na sieg nyota na sad. Nasar. Kupatane anchor address this coming Saturday.
Kesho
date 30th. After tumetoka finals, chan, kilamtu, tikuna njia di anchor address.
Fire.
Riga look. Hello, kupatane anchor.